sidaasina la dareertan hordhaangna in sheegney waxyaabo badan oo aan ku hadalnay jiraan dalka sidiis buu la dhisay dadshay kaliya ma ah in mashaariic oo meelo ku kooy kaliya la sugmaa wala la faday umada Soomaaliyeed inay iska talata gaar ahaan umada reer Koonfur galbeed in dalsho dhisadaan hoon dibadda roogi ahaan dalka roogan ba in dalsho siyo ka dhisafadeen mar walba ka qayb qaadadaan way alxamdulillaahi rabbil aalameen sidaas hordhaan bal dareerteen wali waxyaabo badan hordhaan aan dareeray in shaqooyin lagu qabado garoomada Koonfur galbeed gaar ahaan caasimadda ku meel gaarka ah ee roogna garoonka international shaatadood shaatadood international airport wali dareeray dayactir la kasoo biyaay garoonka oo dhinyaal badan meelo leenka koobanayna ho eta diyaarado meelaha ka degayaan iyo hooyo etaab meelo oo dadka leenka shaqeeyo etaab inta shaqooyinka ku dareereen alxamdulillaahi rabbil aalameen shaqooyinkaas dhamaantii waliif maraha aan meel faylan bidin ilaahay kaliya moolin rajeeyne iniyo si qurux badan haninka gabagabaawan yar rajeeyne insha Allah ta'ala heraabta oo taariikhda eta lamaadi bilii koowaad 2020ka iyo eta sanad cusub insha Allah ta'ala wali haddana bilaawnay inuu shiidaga dhigna jidka iskiiraw terminalka iyo inay ilaa jidki magaalada Baydhabo heje injeedi inuu bal uu wali tabartaan aanu ku qabado korna si oo uu ku qabano wali ma hadnagaane madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Maxamed Xasan lafta gareen oo mar walba ka dhirigeliyahay wasaarado in umuddu leen shaqeey waxyaabo badan oo wasaaradda ay qabatiya insha Allah ta'ala jaran oo jididka iyo oo kaaladaas iskaashatooyinka wasaaradda la shaqeeyo sidaas la dareertan magaalada naftiga jididka oo burburka ku jiray wali si ku meel gaar ah degdeg aan kashibnay arra oo si gudadkaas umuddu badbaadan ka nagaadaan baawurta biro ku jabaa fadhi waxyaabaha noocaas wali kala heraabta shaqadii koowaad bilaawnay intaan dhaxayta airport-ka meel la ku galay in dhaxayta oo dhibaato badan dadka ka qabeen dhinaga dheeqada aadna shida badan ku teegnaayti insha Allah sidaas aan aragayta wali dhiga doognay geedan oo sunaftis in interlog oo sidii laamiga aan la isticmaalo kor meelo badan oo adduunyada aan la isticmaalo oo maxayna geeg walowna bilaawne bidin ilaahay kariim wali rajeynaa insha Allah ta'ala shaqadun bilaawati in si habsami leh ka dhamaata umada oo dhibka ka qabtay dheegada bulshada dheegada dhibka ka qabtay insha Allah ta'ala inay dhibku ku baxaan ya rajeynaa insha Allah ta'ala dhammaan wali la kaalada doonnaa cid aan aragna insha Allah ta'ala yalla kaalada doon ilaahay idin inay shaqooyinka wali sagaar insha Allah ta'ala an kama hadnagay shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo naftiisa mar walba